okumpa ku sente ensajja itoleko inguleyo mubirungi byenegomba mbikubako amaaso omutima ne gwogera after when my business is doing you start to be in my bed, my bed. Mbiagala, ebirungi mbiagala. Negumba, nababirina imbegumba. Mbiagala, ebirungi mbiagala. Negumba, nababirina imbegumba.
Kale bichu kamu Mufa wala.